Hakuna.
Smokemziki.com.
Hakuna. Asiwe.
Uweze kupinga namna hiyo. Mbavu sana. Nikumbagize. 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 Nikumbagize.
Umepigaje hapo?
Download kupitia smokemziki.com.